Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Touch, touch, touch. Take 5 now.
Dandada, bado nazisoma tu bada. Niko bejuka shilingi ya mnada. Dada, pandisha mini na suku wa gaga. Wahuni kitani tuyajube mazaga zaga. Mbwa kalambaleri tunakaza. Chizi kawasha fegi sheri jibu nalo jedwa lijaza. Hatu yumi, tunafagia paka vichungi. Ni wana lizombe na sio kundi.
Tunapenda watu safi, sio wala filafi. Ukileta ukulofi hata kukuta ya Gaddafi. Hatutaki kubolonga, kwendako tunakujua. Mipango tulipanga, hatua tuka chukua. Watu kubwa waja kwetu mara msijonge. Wenye idea zenye tija njooni tukaonge. Bidika za maendeleo hizo ndo tunazotaka. Sio keki za matukio na hadithi za buri cheka. Oh yeah, eh. Oh yeah, eh. Oh yeah, eh. Oh yeah, eh.
Miko mister,
unataka mafanikio baskaza. Leona wacharaza nye vilaza mnogomba nye kipaza. Ni mchongo si longolongo kama umeshindwa nyamaza. Maneno bila vitendo dojinga na ukataza. Kazi ya utakifanyo mebaki kulalamika. Wenzako wanakucheka na mkeka umechanika. It's the H to the A to the U L E. Mguwa shingo mguwa roni tai chi da Jet Li.
Zima, who got the keys to my bima? Double lao, lona kalisha watu zima. Maja kisima yenye kina. West kuya bima, so take kama dress za kichina.
Kaza,
kino kigogo ni kikwadaza. Wanapata ladha mablaza na kuzidi kukaza.
Kaza,
maisha kama fimbo na chalaza. Haina kunye maza, mine kaza, wata nitakaza.
Kaza,
ombi ni pleze mwana lisombe. Kaza kazia mwana letuje kupige tonge. Underground king, nina hasu na wakongo. Nyema underground queen, kaze ni menyewe kome.
Ni extra, extra, extra vaganza. Bada chokiku na endelea kukaza. Hii ni nuku wana mdogo pata ladha. Kupanda matawi ya juu inahitaji kukaza. Usi nipe nilifeki, mamluki staki. Niga X nili nyepesi, lazima wende lesi. Nipe nili, babu. Weka mezani to make. Yani kisimpo